Alinadil heshima kwa kubwa juhudi zake, risala yake karima kila mtu aipate. Ushirikina Rabbi ndiye Mola pekee. Alianza wetu chungwa risala kuwasomea, waitambue kalima
Habibi.
makali hama Madina
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.